kubangurira kuruta kwicara kubangurira kuruta kwicara nduwe nka mwana wa mututsi kimamara cyarumangura inka gatamiyonga runyana rucura kunda mu ngaji bwo nimene imyugariro ari kwigaruka rukeve n'inkiko rwankubita amarabi nkwarusha itabigembere gura mu nyarwanda ruganga rwiziza witabanye ubwira inkangura ivuze cyumi cyambuye urwayirira ati kurikira imyamango mu ngoro za majanja ruterwa ntiyaruhanga umubanda nzayibanza mu nyarwanda hariho n'intigunga batimirana ubutwari zanye ubutimba bwa rukariya rusengo rwa rwiyegura mpunzi nduwinka mwana wa mututsi nyamwisi kwa mujinji butama kwa mugasha wa gishura cy'abayagara mu itegero ry'impungu n'imiheto wajorowe hariho idende zirusha gushinga no gushingura mwaro w'abashinga mugandi urushangirwa amabano hariho n'inyangirangira inkubwatsi zarishije umwagiro w'ishyamba kumutoreranye nkuzuzu iyo niyo rweru rwaniga amakwandi rukara rukivune inkiko rwankubito y'amaharabi nkwarusha itabigembere gura mu nyarwanda rugamba rw'inziza witabanye ubwira mu nka nkunda imbiri igikatabaga bikandagira ijuri bigaturika ubutare bugatutu ikanirogo rwagashagaza iri kumwe na gisabo gicunda barambije barambirwa batashye rujwaga rwa rwidembya intabangira y'umukubita rukomera ngo ugize ifizi ziza ubuhoro yaramvuye umurongo ikoze mu nkongi y'abanyarwanda inkuru nkore hashya ari kumwe na murinde w'abishabwanira rugomwa yanga urutoto rugomwa yanga urutoto rugomwa yanga urukora rugomwa yanga urukoko rugomwa yanga agatuka gatukura karukomana ngamba ngo inkongoro ziragashoka rugomwa yakomye inkokora hasi mukuru wajya inkura mu rugiti mpora mpungu menesha amacumu ntugisubira intambara